zazana ntsayo lusi inkomo wendulinde nestopini kozazana ntsayo lusi inkomo kandulinde nestopini ayake sama kwenkwa lelali kandulinde nestopini ayake sama kwenkwa lelali kandulinde nestopini kozazana ntsayo lusi inkomo wendulinde nestopini kozazana ntsayo lusi kandulinde nestopini ayake sama kwenkwa lelali kandulinde nestopini ayake sama kwenkwa lelali kandulinde nestopini intombenke njengawe wosasikhethisane benukhethe mna nandunike inkomo intombenke njengawe wosasikhethisane benukhethe mna nandunike inkomo soqabela indaba edamasko soqabela indaba edamasko Kamna ni tane ulinda.